yande joyno wittude min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni a sawen nogay e nayyi lewru février horeɓe fedde CDA woni ɓe jippini jukkogoji gon koɓe gaɗen leydi Niger Allah e jippinol laamu ko sojeji gaɗi nogay e jeego o lewru jiyedu e ɗiɗi e nogay e tati wasugol jawdi ley leydi ni nder leydi Agadez ni no fii ko wawta waddani ladde e jaay noon ni saɗɗarma noon ni on keɓan faama dow mum nder yewtere men pindinol ni on keɓan faama dow koƴol mangaku dow fii mbiye jonnigu noon ni gam hokkugo ga'anaɗo gacce hakke min tokkumi on nampirtol haalay nder kiɓaruji men fedde CDA woni adi ni yani asame nogay e nayyi lewru février jukkogoji ɗin jippine ɗum do ni waɗa kana nogay e jeego lewru juillet ɗum e ɗiɗi e nogay e tati noon ni ɓangguere gaya noyi ɗum woni ɗum waɗira noon ni harkuji e watta hana pirtol kerol gol noon ni nani famaka himɓe pantini jaadi min faɗel alu
keri ɗin pirte nato pirte fuu no go'o to amin lebbi jeɗɗi koɗi maɓɓa safare e hiite kuran fuu min ngala miɗen keɓa ɗum torra lebbi jeɗɗi kaadu fuu koni waɗi ka waraymin miɗen mbawi yarude yeeso e wurtade
feddetee
hande annin ɓe joɗiro no min gontiri joni pittol tel e endal waɗa yaade yeeso heɓe nder lumako gam nimɓe no tampa sanne so niɗɗo ne hiɗi yahade lenndito sey ni nata laana ko jola no hani ɓe kawra ɓe pamra ko watta nimɓe garta e gurnan mum ko demu
saɗormaji keɓaɗi caka ardiɓe leyɗe e leyɗe ɗe de keri ɗin endan omtama ko nafa jama are de ko ɓeyda sembinɗinde enɗan caka leñi leyɗe ɗiɗi ɗennon basi fuu wala ko wooɗi duni
maɓɓol keri ɗin ni ko CDA o waɗi waddi jon en loreji mawɗi ko ƴoƴi albacca noon leydi Niger jara leydi Nigeria mbiyen ni o saɗarma waddaniɓe saɗarmaji kewɗi noon ni joni noyi fi on wontiri dow kerol caka qonni e Nigeria dow pirtol eri ko wi'a waɗe noon ni gam jippingo ana jukkogoji ko CDA waɗani leydi Niger nani fama ka asuman Moussa Arzika waddi
komin ela woni Allah waddanamin moƴƴere nder majjum Allah wadda jonde jam heɓo caka leyɗe meɗen ɗe minen jottaki amin ni miɗen keɗini darude no waɗa min ƴartaki gina deni min ƴartake kerol gol min garte min kuppita himɓe Allah wan tawe kerol gol enɗen firtama neɗɗo fuu heɓa ko yirna
miɗon gatta gokka hunde fuu warta hano demu ko watta himɓe to keɓa fuu saɗorlal ngon min nani ko keri pittama amma fahindan himɓe puɗɗayi tokkude laabi ɗe enda laabi cuuɗiɗɗi ni nimɓe gonde tokka gokka amin woni mo hennon fuu heɓa waɗa golle mum hano demu
région mo Agadez ni no leydi yajuni wonduni nokkuje kewɗe to jawdi wasete ley leydi ɗin noon ni tawrani e jandi iranio e kanŋe noon ni fi o no wawi waddugo saɗarma farfaɗo ndiyam e ko ƴewata har filla mbi en caɗale ko baylol bakaji na mbi en ni ko nandi ni wawta waddi nani famaka Ilias Alasan janguinowo noon goɗɗo andal dow fi diyele e ko tawa ley leydi nani ko ani se karim waddi
toutes ces activités ne peuvent se faire que
golle ɗe enden fuu sey to ndiyam heɓaki de hana noon ɗe gattako misali golle wasude kanŋe e uranium golle moƴƴinde arzuku leydi ɗeɗu fuu sey to ndiyam heɓaki hana du golle ɗen tan ba golloɓe ɓen no kaaƴa ndiyam jarteɗam mumen e ko nandi titta basol arzuku leydi ndi enden ko memano cakantarare nden enden waddana du faɗo ndiyam ngo enden saɗorna no bonna faɗo ndiyam gon ɓuyta sembe maggo gam ndiyam ɗuɗɗam gollirte jandi uranium nde en adi golle mum no haaja sinadar biyeteɗo nitrate sinadar oɗu ko bonna faɗo ndiyam gon noon ñawna ndiyam ɗandu kanŋe du sinadar biyeteɗo plon oɗu ko woɗana cellal ɓandu noon deni tawama
nder
jippagol dabbaji nder geseji cile kewɗe kam waddata rafi pamral hakkunde himɓe noon ni jofol geseji ɗe ni fa dabbaji naata nder geseji ni iɓe ɗiɗum holle ko waranje e go'o lewru décembre hitande fuu noon ɗum darnirte noon ni ko ferodiri e de mewɓe hano demal kaliji noon ni ko wawta yetti fa lebbi sappo e ɗiɗi noon ni ko ɗum golle mum watta nani famaka Jibril Kalla hoorejo fedde ko def noon ni de difa o fantini jaadimin Mani Moussa
ce qui est dit en culture irriguée
har ko darta deme kaliji min yami jomirabe kaliji di endam ko kaliji mu en golla gal dundu filla mudum wada der dewtere hawjine golle gese deme dungu ka en godi wakati mu darna ganyele mu handen dalila rafke jero hakilu fukingo tawangu chakan taraje difade endam waddi min bi wadan dubi sappo e joy poivron o awitirde mu wicce lewru mai chakan taraje tam lewru ut chakan taraje geskeru e ko fili dum amma remobe pavron o endam bi'i deni o tebama kile tati sembe dimol makko buutira golle kaliji du de en dari huna non ko wado der hitane do lebbi sappo
jidi 12 mois sur 12
Ruman Musa gani kanko suba asawe noga enai lewru du mutawaden der munni o suba lamido leydi gayanonni kanko do woni lamido bi en nogay e nayabo nonni der cuubibe cappande joy e jetato nogay kambe cuubimo nonni kambe jenedo tefi ano laamu leydi gayan laamido kesso oni no wonno jama e be tefidi nonni gara be gollida ganjaaki yeso hebo del leydi gaya nani famaka o fantini jadimin fadel alu
anir koy sabu
o yetta lamdo hande min suba milato laamido leydi gaya hana gam wadde am na gam cedam inde kan wadi min genayo filodi amma hande min lamdo subi milato lamido leydi denne mi do ela himbe fu be ballakam bandirabe am be min filodi do hidi be gara min nangondira min golla ko be gii ko woda der leydi ibe godi lawol be kala egara min kalda ko watta jaki yeso hebe illudo so min ko kondiri amana ko der amin kebudo fu min tokkado alle yettama je tato be fu wari min cannondiri golle den ko puddam mi wadde hana min tan wada tadu min fu kawrata wadu de mi do nodde kerol himbe fu egara gi en no min gatta golle ne leydi di
di matale di tege ko araka waydu lora
himbe be julotani be birnin konini gadi julde mabbe asame noga e nay lewru fevi yenoni der julde de be gadata ibe ciawtino ko wadata der hitane nonni gada ciawtinaki be gadi nonni ibe jar lilal mabbe to hore be leddi di nonni do ko wadato hay hidat hitane den nonni nani famaka Shaibu Abdul Karim o fantini jadibin Asman Arzika
bintikande ni na shikara
ba yautinaki am kimi wadi hikka dermu mi hi ko sadon maji keboto misali ir rafi cellal rabuji bangoji nyawnude himbe e ko nandi titta gonga mayde kay safari mu wala dey mi beedi yautinade labi di himbe tokkira hisude sadon maji di limtumi dif gauri gappete sakke la sara ala neddo fu fodde sembe mu de tiya gauri na feccere mu jomum gappi no wada nyebbe kamdu chombe mawne den enda sadaka odu no ƴewa neddo fu kanko du latanto himbe wawade hisude rabuji nyawuji e sador maji bawdi gari hitane hikkade enda jama aredu heba jonde jam mi dari fa handen labi di himbe tokkira leedi meden di enda elani jan hebo der mayri illa kenga warde handen du min tawa do majju
mukke kawshi
komin mo dan kasarini tawa kana der departement mo dogondouci be gadi batu lawol ne bere nonni ko fijo fina tawa nonni mawne e asawe nonni dundo gam wadugo himbe pama jonde jam e dena ko nafaka mu e ciodol endan hakune himbe joddibe nonni der nokkuje gondi der do keridi nonni golleji kewdi kambe gadi nani famaka bandu kaka mer mo dan kasari o fantini jadimin Aliyo Bawa
kasam tana da kabiluli
leddi meden no tawra ir leñi fu gondi no jododi no kure warre denne no hidano hawta jododade leñi di endan woda dewgal nati caka leñi di endan ko hani woni fina tawa himbe be endan sembin ine endan sodo caka mabbe de Allah jabidu min durwanan dum ga illa batu wada de bami fina tawa leñol gon wattama neddo hi am mo jeyaka e leñol gon wara wamude bami fina tawa di enden neddo hi am misali mawrijo na gubejo wama tande fina tawa pelli tamude amin woni hebude jonde jam ko min amin o enden e de redu leydi Niger fu miden godi tamude kebol majjundu de Allah jabi deni himbe no kawra der batu
za asamu konci hankali
Latal balni ko pelle mawni non yu ko tefol jaki yeso ko nyalane sappo gedder ben non timmi hantorde jeddide wittine de leji jernoni AS fannoni kay hebi barjari arani toɓɓe capanɗe nayi e go'o noon ni AS Niger kan woni a ɗiɗaɓo noon ni to heɓi toɓɓe capanɗe tati e ɗiɗi AS Garde National kando woni tataɓo heɓi toɓɓe capanɗe tati e go'o no woodi taguru FC de Doso e Ako kan FC de Arlit noon ni toɓɓe sappo e nayi fedde fuu heɓi noon ni gaɗa mum no woodi Espoir FC de Zender kando heɓi toɓɓe sappo e tati yewtere men pindinol ni ko altine fuu yeccata kona dow filla kiite noon ni nder filla hano dewtere kiite fi no ko won ko ɗo ko ƴewata dewtere hawjine fi kiite no woni no fantina dow kooƴol mangaku dow fi hano jomnigu noon ni ngam hokkugo gaɗanaɗo gacce hakke mum noon ni nder ɓaade mum nagergon feere nani fama ka maître Ali Moussa o fantini jaadi min Anice Karim.
Le code civil est très clair par rapport.
Dewtere hawjine fi sere aji fantini wodi do fi jomnigu yidum wawi lati hoyirna na lato gacce gadaden accire non del datul mun sappo e tati chapande jetati didi hali do jomnigu.
Il y a la question de la responsabilité.
Mukan he horem wadi gacce na bonnere na de dabaji mu na tawabe le maral mu ka en gadi gacce na bonnere to jomun no tilsine yobande dum hano no maître Ali Moussa haliri dum
gaɗa koƴol mangaku dow gaɗol gacce ɗe maniɗo magon waɗi no woodi koƴol mangaku dow gacce ɗe neɗɗo e hoore mum waɗi jomnigu kokkol hakke no watte ɗon do no holla no ɗum moƴƴinte no woodi dow koƴol mangaku de ni momagon kan waɗi ɗum hano ɓiya no woodi dow gacce ɗe nde dabbaji jomum watta kando
dewtere kiite famtini dow majjum dow fannuji ɗiɗi fannuji ɗi nder mum pelle kan en e ko'e mu'en gattete joɓa dalila gacce na bonnere waɗane yeeso suudu kiite maître Ali Moussa.
De ni suka mo duuɓi jeɗɗi na duuɓi jeenayi itti yonki wawtake nangede kasu nder dewtere kiite ko sari aji no ɗatol sappo e tati capanɗe jeetati e tati holliri ko saaroɓe suka on na jogiɗo suka on handi waɗa na dabbaji ma gadi bonnini kando ɗatol sappo e tati e capanɗe jeetati e joyi nder ɗatol gotol gol holli ñibdi de ni saami dow himɓe fa ɗum yotti e bononda jom ñiddi din kan hani hokkugo hakke ɓe fi on memi fuu
wattude gacce na bonnere gaɗol mum yoɓani hana ko ƴeewa ko saabi neɗɗo e hoore mum waɗi gacce ɗe endan tan non iɗum ƴeewa du ko waddi neɗɗo na tawaɗo ley maral neɗɗo na dabaji mum gaɗi gacce na bonnere den maître Ali Moussa.
Suudu kiite gaɗanaɗo gacce on handi yaha juuju on hani ƴewtino fi on ɗon de ni gaɗɗo gacce ɗen no woodi ceede nder banque kanƴe kiitotoɗo on ittata watta nder jomnigun de ni mo woodi do are conne ɗe gaɗe wantere gaɗanaɗo gacce on yoɓe ɗeɗe koddake horranamo ko hoddi
dewtere kiite joɗɗini laawi iɗum tokkira de ni gattaɗo yoɓa o salake na holli hiɗa yoɓude.
Ɗo min dernanta on habaruji min e fulfulde sey jaɓita ɗon habaruji e hawsankore ko asumana sina yettinton gaɗa habaruji ɗin fuu kettinoɗon batu joɗa kaale mo rabiyatu may kano yettinta onon mbawa kettini sigillaji ko studio kala ngu dow mbi'en hano lawol RTL noon ni tati ɗiɗi jewi kerten to jaam hirti
ñande fuu kettine sigillaji studio kala ngu ala sara yande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakke
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kaalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kaale mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fu potten faada studio kala ngu yaadu leydi Niger.